Ni fosima kuyeti Na kripti asipe samu Kujikini Kusewu Musuba Mose na masulo Ibo paiko bado
Vanga kambe pili fose Vanga yase punyenga wenye Ama petu 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 petu
Jina kumanila na yunze pati Neze mumariketi nitera po mitumbua Na mfikira po mamingu ni pwanji Na nipasagiso wapo nishindine ombua Na muza osani wanasoa Ni mutima wanga wene wakukondia Ina natiku nichita soo Ilapu nizanka vila chemalonda Kansi na iwe wanifelapo Venifela na iwe wanifelapo Vatapu wazanga ulimu majayanga Tieni ya muroni baby
And the story continues Nienda kubanzanga kubauza news Baganiza will break up Vango zonda tiyo take up Vata bo 4 years ya pite wa down the line Vyaka vapite tika ni mulai Suna ni jese sini na kujese Siti naende po kunganga isi juju Ni love Love
Very, very.